Me oh oh oh.
Ah yeah.
Me a mola.
I'm a fast soldier.
My love.
Ah yeah.
Te amo.
Mama mia.
I love you.
Ninakupenda sana.
I love you.
Usiniache mama.
I love you.
Me oh oh.
I love you. I love you.
Ninakupenda sana.
I love you.
Usiniache mama.
I love you.
Na
kila ujua kununua phone wa kudega Ata sija kutekena na njeka Otamua usha niteka Ata bila chakula na nipepa my love
Salama na kina na wewe Ata kama nina shida na sala Sula kama malaika Na wala wa ulingi kwa dala
I love you
Nakupenda sana
I love you
Usiniache
my baby I love you
Me oh
I love you I love you
Mimi nakupenda sana
I love you
Usiniache
my baby I love you
Me oh
I love you Sula ya mama Umbo la mama Unanipia miguu Unanichanganya ukinama naangalia tatu Naangalia tatu
I love you
Mimi nakupenda sana
I love you
Usiniache
mama
I love you
Ndio
I love you I love you
Mimi nakupenda sana
I love you
Usiniache mama
I love you
Me oh oh
I love you Me oh oh oh
Ah yeah
Me amola
Ah yeah
My love
Ah yeah
Te amola Nepakulia chakula mama sikomi Asubuhi mchana mpaka jioni Michezo unanijua mama msomi Pini kitovu kifua na sikioni
Salama na kina na wewe Hata kama nina shida na sao Sula kama malaika Na wala haulingi kwa da
I love you
Mimi nakupenda sana
I love you
Usiniache mama
I love you
Me oh oh
I love you I love you
Mimi nakupenda sana
I love you
Usiniache